Yo, simu ingine Mr. Bonventure hapa. Straight toka Bongo paka Kisumu Naivasha, Nairobi, Mombasa, kila kitu guda guda. Na muda umefika sasa kutuma posa kwa huda. Kucheka cheka na masninji staki, wamesha chezea bloku kwenye simu walipati. Bize na tuwa show, kolabo za nchi za kati. Na shangau na ini disi na huna tamchongwa laki. Mademu wa wonge nani, labda bando la chuo. Hata mkisema sisi mami fresh sinaga kituo. Mjini kupambana utoke jasho soda nanda. Ukileta story unabao na shauri ukajenge banda. Lizaliwa nwe tupaki, tupaki wa bongo. Sema nkanyimwa six packs na kichwani sina dongo. Bila mkuyati wala vumbi la Kongo. Mademu anasema smart ya ni fresh ya ina zongo. Okay. Baba Ngida, Baba Yaro, Rostam, Korabo na Baba Yao. Weso wow, style zao, snapimwa na fikra zao. So wache watu disi, la sisi so size yao.
Nairobi teda, tuko masa, uliza mita kwa mabosma. Hapa hey. Tukazi, vila inafa, Oji Korabo na Rostam. Hey. Akianani na you know,
Akianani na you
know, na 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 you know,
na 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 you
know. Na wakuchanuliwa nkina nani, ndiyo sai wanawori. Tumepull up nandai na malori. Zime jama OGs, killers, walaim baka shoris. Kazi sain kutuchambua joki saida karoli. The komi Mugabe zile pande za Dodoma. Ata Zimbabwe nina stamina ya Roma. That means I can't fall, niko fam kisimiti. Kali mina stand tall, juya fans na sikiki. Kipita mtavile wa super wana stare. Teno wagari domi nikaduka jo I swear. Wanapenda ile luga na wapea. I don't do cheap liquor, wani chupa za belea. In case I'm in a stew, then I vast no na chana. Busy grinding baka shati kona jashu ya jana. You on the top, iso vako wa chana. I been rapping toka NZ za Vasco da Gama. Meni mchaf toka zama, niko class moja blanda. Kwa darasa ya mziki, minika bass ndoko mana. Kila kati na chora na wacha blackboard alama. Kama Castro, I'm bad bro na bado na smama. Ujumbe itafika toka mtana mayolo. I guess that's why nikipiga bazo wana follow. I'm on a throne, wome kaa kwa gondoro. I'm a star, mina pamba kada hadi moro. Nairobi teda, tuko masa. Uliza mita kwa mabosma. Hapa tukazi, vila inafa. Oji Korabo na Rostam. Akianani na you know,
Akianani na you,
na 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 you know,
na 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 you.
Akianani na you know,
Akianani
na na you know,
na 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 you know.
Na sio Zimbabwe tu, tavuka boda kwa mkaburu. Ukiona analeta ubabe ujua wapendi ni wehuru. Na nanyata baka Kenyata, na te Kenya pa kwa pa. Na hivas na wachinja, you guys are wana meri. Mnataka kupiga binjo kumnatafuna githeri. Hata sambovu kuna mde nasemo kweli. Mbona mnatoka mapovu, mmepanik na mmefeli. Mimkatoliki na lindwa na damu wa Kristo. Leo Papa Jones umekutana Papa Benedicto. So kaloge Kisumu, nikuloge Mombasa. Ujue mimba ni sumu, mheshimu Mgumba na tasa.
Kwetu Tanzania,
mafande wananga pisi, niko Kenya, niko Tungi na Lamrungi na polisi. Usi download pornograph kwa wifi ya msikiti. Hey calligraph, juu niko chonjo na niko na sina mistari mikali. Jutu niliandika gafla ila na flomba ya kama jikoni ya kipiga tafya. Ukijichocha mina leta mashauzi. Na tongwe ndo kocha karibu Tanga tuvute pumzi.
Nairobi teda, tuko masa. Uliza mita kwa mabosma. Hapa tukazi, vila inafa. Oji Korabo na Rostam. Akianani na you know,
Akianani na you,
na na